You do what you gotta do, you know, in life. Sometimes you gotta switch, you know. Switch on, switch off.
Yeah. Maisha navo badilika, sinabudi ya kuswitch. Cut up some ninjas, big time, Mitch. Time ya change, time ya kuget rich. Na wala husu ule wakati, wa monkey bees. Switch, switch, switch. Muda wa kuswitch. On my swat. On creativity, on kila kitu, on musically kwenye level, I'm feeling alone. Oh Almighty, our Father up in heaven, hallowed be thy name, kingdom come. Nimeamua ku switch, your prodigal son. Your prodigal son. Kwenye fashion, our kill, fashion killer, that's my name. Na tukiongelea terrorism, that's a part of the game. Na hundo ule wakati, wakirudisha rusha wave again. Tumuachia, na mumeshindwa sustain.
Kutaleza soko nguka, tuka switch. Maisha tokea ukuta, tuka bridge. Kutaleza soko nguka, tuka switch. Shinka maginunga, tuna switch, 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 switch. Jani click, woo woo, and I switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. I try all get rich. Talk us free.
Okay, set up, punchline, punchline. Elevate, dedicate, dominate, dedicate. Switch, punchline, off, punchline, on, punchline, in, punchline. Hai tabiriki, so hali ya hewa. Hai badiliki, vipaji tumepewa. Kama kuzima na kuwasha. Hatugawi mahewa. Hatukomatiki, singa ikewa. Albadili, hewa. Hatuja iba, si tumekewa, si tumepewa, elewa. Zile umbo zinazupita kile kita. Zinazijua shida, rana nja. That I was pitch hapa, tumekata.
Ow!
Change your bad cycle. Get a good cycle. The small cycle. The best cycle. Be valuable. Don't be available. Bitch wanna go, go. Need some time, bro. Bitch, end to end. Top notch. Hospitality end to end. Top notch. Deliverance TZ, nothing rocks, nothing rocks. Clearance CV, A1, chop chop.
Kutaleza soko nguka, tuka switch. Maisha tokea ukuta, tuka bridge. Kutaleza soko nguka, tuka switch. Shinka maginyonga, tuna switch, 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 switch. Jani click, woo woo, and I switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. I try all get rich, talk us free.
Virtus, heaven, all hell, right, left, wind fell. Kikao cha kikartel, nyagi sio martel. Design your vibe cartel, switch bar like Schofield. Hear you come up when you hear feel, the struggle is real.
The struggle is real. Paji ni mungu, punguzeni majungu. Dunia ya mungu, hajapewa mzungu.
Switch njia kali, wapi njia maziwa na sali. Hakina mani msikitini kanisani. Alietuloga nani tuzitu mlani shetani. Hii ndo ilani ilioko urayani.
Kutaleza soko nguka tuka switch. Maisha tokea ukuta tuka bridge. Kutaleza soko nguka tuka switch. Chika maginyonga tuna switch, 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 switch. Jani click, woo woo, and I switch. Kivyo vyote parangana kwa rich. Ooh, I try all get rich. Talk us free.